panicky bruise. Wandi telo kulowoza nti ebintu by'omukwano bibisinga, netandika okulovinga nga ndowooza maybe oli wambala. Kyewakola nze kyandaga nti ebintu by'omukwano kikwangala, namala nze nemanya kati tonyumiza lava amazima nakoowa. Memories iwaiwaiwa, memories iwaiwaiwa. Yeze musomi kwe wamalira ebiseera, tewali bwoti neuza lwaki wakyuka. Bino byaki sibyewasuubiza okubeera. All in past and the end of my story, lwewansuubiza kiti wankoba. Tinze niwe lulikyawandika, lwewontanga ndi mufiya nga wansuubiza ewazira fiya. Kuno mukwano gwali gwa malala, nze naawe byali sokiriya. Ate waita meko lino likubala, muli kubala eno nga ndaba. Nakukubira nogifuula bizi, moyo mutima ne gugamba easy. It's too late, tukisuule, let it go, let it go. Yeze musomi gwe wamalira ebiseera, tewali bwoti neuza lwaki wakyuka. Bino byaki sibyewansuubiza okubeera. All in past and the end of my story, okulowooza nti ebintu by'omukwano bibisinga, netandika okulovinga nga ndowooza maybe oli wambala. Kyewakola nze kyandaga nti ebintu by'omukwano kikwangala, namala nze nemanya kati tonyumiza lava amazima nakoowa. Yeze musomi gwe wamalira ebiseera, tewali bwoti neuza lwaki wakyuka. Bino byaki sibyewansuubiza okubeera. All in the past and the end of my story, I panicky bruise.